ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Min salmini kakkadi ɓe wadde wattu studio tamani sakiraɓe bisima moɗon e kabaruji amen. Caggal balɗe ɗiɗi moftere golle syndicaji banque Mali Sina BEF e patronat hawri dow gotum Alkam Sare e hannde ndennoɓe puɗɗiti golle client ɓe fof beltanke oɗo kabaru. Baale yogaji politinkoɓe mettama sanne dow mbiyan konngol premier ministre sogal ko kala mayga banggal démocratie e politikaku le Mali e wimaɓe premier ministre o waddodiran yimɓe fadde makko hawɗintindeɓe. Hankasene fay goto mbiyan dawata caggal talki fesagol e holtoji mbiyan joomum walla covid-19 beyta ko woni ko ardiɓe cellal ɓe humpitirɗon yo newa muñale jogolla keɓe e wattuji e wimaɓe. Ɗin gon semɓe kabaruji amen hannde kikiɗe Alkam Sare noga e joy lewru nduɓama hitande 2020. Bisimilla sakiraɓe. Kikiɗa ko o mbiyan kikiɗe alal baare nde mi woni ko mbiyan syndicat banqueji Mali gotti motere golle mabɓe talkuru kawral signinama hakkude patronat e Sina BEF kañe ɗum fen be kap ndenno syndicat holti wiide ko heewi huncinama hoore banggal himmeji mabɓe ɗi hunde latinde sati mbiyan weeli yonki wonande client ɓe mbiyan ndenno kalifa goyta won keɓani keɗan fastago Ali Cissé e sitasideɓe.
Caggal murtere balɗe ɗiɗi koɓe gaɗi banqueji ɗi kana ɓuccino yimɓe beete Alkam Sare nde Bamako ɗo. Caggal ko konngol murtere de Sina BEF ne imminako client en ɓe ɓe jiide muɗum jaltuɓele banque o ka suuɗa e feyi kuyal muɗum en waɗu e tawere muɗum fo woñiɓele yogaɓe ɓe murtere balɗin ɗe ka huuɓa e muɗum feyi.
Ɓe wi murtere golle banque ɗi timmi hannde min ke mi hoolaki feyi saabu dena mi wari mi ɓama kalsi les guisiŋaji ɗi mi longiɓe kalsi timmugo murtere golle min ke weligan sanne saabu deni balɗin en nen miɗe kaaja ittere kalsi no longki hiɓde lawol muɗum. Murtere golle yimɓe banque ɓe hana waɗede le wattuɗo lewru saabu ɗen wadda torra kewɗi e minen client men.
Golleji bankiji ko daruno ko fuɗɗiti e juuɗe yimɓele gomɓele syndicat banque assurance établissement financier commerce leydi Mali ndi koɓe tawtaw ko ka heɓama caggal ndeɗo murtere. Ogo tem belum guindow secrétaire administratif Sina BEF.
Mi waɗi immadaraji hakkunde men ka hooremɓe le toɓɓe ɗe min kaɓintode mi wawimi heeɓi kowrtal do toɓɓe sappo ɗi toɓɓe tati hannden komin longi kowre muɗum e tijji hannen wonko waɗa jaati syndicat amen ɓe haɓiken fa wala seeɗan ɗo saabi hannen tomi hewti hakkeji amen ɗi fa yettade timmungo murtere amen golle ne.
Fayso ɓeɗo yimɓe holiti wiide ko konngol murtere nde imminako weeli ɗum en ɓe koliti wiide ɗu ɓe jiɗa feyi golle banqueji ɗi ka daro kasi
sakiraɓe dotto hakkillaji moɗo ɗo kabaruji am banggal bembe amen facebook kadi twitter ultama wiide ñande alal baare nde noga inayi lewru novembre to mbiyan ngallure bayangarali lamu motti mbiyan sofa jaɓe nanama ndenno yo hippigol joon en kaɓorde ɓe antaka latiki sababu civil no mbarama brondage kewɗi ɗum gaɗama nden hultama ɗum habitiɓe ɓe goɗɗano nokko notake fe noddango fandeli kabaru ministre leydi Belgique kumniɗo habitiɓe humpiti yontere mbiyan ƴaɓɓinde wiide ɗo e hitande 2022 maggal paɗ en Belge neldete Mali ɓe ɓeydoto e habitiɓe France gonɓe le guɓal Takuba yo hakkude temedere capanɗe jeegom e jo yimɓe e temeɗe ɗiɗo capanɗe jo e jo ndenno e wi kanko mbiyan ministre o kaɗo ka noon mbiyan o wima ko ha wonko hani huccinede hoore fade ɗum fof mbiyan ɗi ɓeɗo yimɓe fof nelda leydi Mali keɗɗanna ko heɓani en Lalaycha Walet Infa. Leydi Belgique na yiɗi sembinde garangal makko leydi Mali banggal guɓal Takuba e wi ministre humaniɗo haɓitiɓe leydi Belgique ko ɓuri temedde tato maggal paɗa en jaaɓe leydi mabɓe gonɓe ga gila ko ɓooyi yama oɗo adadu o ɓeydali sahel ngel yo ɓuri fof guɓal hertagal hangal wadde imadra le Mali le lebbi jeegom cakitiɗi hitande 2022 banggal haaɓo jaadinkoɓeɓe seeɗa seeɗa woni ko ngal ɗo guɓal hinoto fanda muɗum e wi ministre humaniɗo maggal paɗa en leydi Belgique le lebbi tati randeji ɗi yo temedero capanɗe jeegomo e joyo lebbi tati jokkiɗi ɗi latto temedde ɗiɗo capanɗe joyo e joyo fof e ley hitande 2022 fanda ngal ɗo guɓal hertagal yo heɓude d'accordɗe yigare mobilaji e kañe faaba haɓitiɓe fama en eko nande muɗum ko wiyete blendi dun tawrete ɓeɗo maggal poɗa en leydi Belgique ngal ɗo garal ngal humpitama wattu mo gollidal hakkude Paris e Bamako tiiɗi sanne union européenne wattu battu mabɓe to Bruxelles tun hollitina wonde immadraji huncangol hoore jukkugoji hanɗi fuɗɗude ñande 13 décembre hitande 2021 baale politinkoɓe hewɓe mbiyan holti metta mabɓe banggal haalaji premier ministre sogal kokala mayga dow kabaru démocratie kabaru politique le Mali adima parina ensemble pour le Mali mbihi ɗum ɗo ƴaɓɓiti sanne ndenno jogaɓe mabɓe darde jaati président transition o daro e darde makko wonko Abdourahi Ag Mohamedine yatata heɓani keɗɗa fayitago Ali Cissé.
Fay hunde démocratie o waddale leydi ni so wona ju'ingol association ngay kay parti politique ngay fa heewi ɗo e haalaji ɗi premier ministre o waɗi wattuno yiide hooreɓe fina tawa le leydi ndi haalayi ɗi latike sababu yimminde bilisaji parti politik en yogabe do e halaji cendoji yimbe to woni ko nim city kanko chebden darame horejo parti parina le hala mako haifike premier ministre o wiide o goto hakkuno yimbe mawbe cendobe le leedini watuno leedini hasindini e nangondirgol e jurma kanko lam hakkundere o kale dati wajibi nati jon parti adema psg kanyundu suuda e mette mudum fey o holiti wiide hala premier ministre o wana halaji jabentedi horebe parti o le communique mo be ngadi nogay tati lewru novembre hitano 2021 ana narda horejo lamu hakkundere o daro darne mudum yalla na heba hontondirde bibe leyndi fu ne wi lami do parti mari macha jara halaji horejo gouvernement lamu hakkundere o kay jennoje fewde yimbe le fu be yonkimu en sami le lewru mars hitano 1991 kango chek mars sugo ngondo le parti espoir mali kura ka holiti wiide premier ministre o hala mun ka wana fey hunde so wana sendude yim e judma kanko ciddala o ka beedo todo tan
gubal randewal jamoobe likoy lolirnde politique democratie men njalti akam sare hande nogo lewru novembre tiagal lebi tati jande jangnirde kabaru politique indama mamadou konati nde democratie indama thomas isidore sankara tilibe jande be nambar tapan en jegum ne mabbe nogo injo rewbe jande jidi yu bangal projet mofabi union européenne ibrahim maga yu gollowo mbi ncc leydi nerlande e kambaka bangal democratie lolirde lolirnde nimde den won ko hanni salissu ko kedana fastango usman yalbul
endo nos outils
imma dara amé yo daranade yalla sukabe jokol e rewbe ana ngatta koyde mudbe kabaru politique fu buri do daranade no dabareji amerte e golleji e min gadi le nukuji kewde le adnaru ndu min tawi ana moddi chukirin yewtongoji di lam hakunde jo ami aniyaji mudun fa yottade inde ande leedindi de yontre min gana imma daraji mawdi hawidi do kabaru jande demokrasi kaako e politika ko labi didi le lewru fu e cakite yontre ardo en urbe en famu min daronto dum ben yalla na ja leedi peyba ba beede janginede le hakke jonte didna tati rewbe du burbe famu ke bangenaari fu sinya jeewi sukabe jokkobe sappo en nayon woni faabe tebe yalla ana ja jango le leedi peyba
stage ko peyba
talki fasagol le kanyo dun rafi tawrede nyaw covid 19 han kasino waji wonale dawobe le mali yo talki taw ana dun le masinga yalla benna wadi ne muña bangal kebe kanyo dun wattuji nanno kabar mudum pitama alkamsar handi noga jolir novembre woni ardibe cellal le mjon kawtal ndokobe kabaruji samba usman so woni horejo nsp kedan ko hanni musa mali sisko du fastango sitasidibe
allons faire en sorte que
le madame imadradi yalla test pcr du pikki nyaw coronavirus yalla talkal mudun ana yalta tegal mudun so talkal nga yalti du ana way nata de sabe hebe naten le let adna fu enta mudun mam ko ngal kartal nyaw coronavirus sari mudun mam mal leedi hande bi leedi fu an han bamde ngal kartal tegal hande fu mi de dude tegal wara nata leedi mannen so ni wala ngal kartal pikki nyaw coronavirus wawata nadde docteur fu ko wonli bamugo imadradi ana wonde wadede yalla pikki ana wadede tun talkal ngandu ke do e yontre warore
a partir de la semaine prochaine
golleji jardini na nafa sanne robe buguni men na lato sababu darno almusadaji kureji mabbe kadun yata fe tiagal telaji hono bangal ndiam denno kanko nedo ameto buguni tonno juliet kulbal wonko heba ne kedanna ko mbem festango abla kase sita sidibe
ebe keba teme dere debbo kambe sukabe mabbe gollude yido nokkuji on don jardin gondo massa bila kura dende hinde sanne buguni do wakati ne rewbe do pitita hudoji di mojjaadi sukabe atan golle mudun e yarnude
saladi mum be sana
yimbe ana wara soda gesa amen salati da fu yogabe duso wari me ciotira do ha ko salati on woni kila amen ko warta soda dandi jungu amen teme di jetti musa kaji galle amen fu yaade fa sukabe amen ko jande mudun fu e demal amen jardin bisi
tiagal yido golleji rewbe de woni ko pudata sotude ko kibiko yan embe seeda ngar non min jiri siaka sangari kanko joni woni ko o wari darde pepiniere ma
min wari ciewude ledde dandi sotteede mede kaaja ko fot ledde ujnere dandi dema arandrejere de lonki fudde fa handen
ka en don rewbe ebe tiidalla mawdo sanne tiidalla ndiyam sabi bakatiji ebe gada libbi kewdi be gala ndiyam dum do wana tampini golle mabbe wosani
me wondo buli didi bokkal seedan di buli yoran sabi den so ade faadi nungu heldi de libbi dilli majji lafi jannam an had amen golude geso amen goli mede wolito lam on tinno faabo amen jam
kebe andudi dubbe do rewbe ana e odo golle ana heba dubbi noga hik buguni juliette dambele studio tamani
studio tamani do faba muya gouvernement leydi suede danemark suisse république tchèque et union européenne
sagrabe le kawrjo men kerruji to segu holtama wiide ko mbiyan ko buri milioji temedere chapande joyi sefa ben kaaki gollirde cellal ngoni totadi kenyan lopital nyanan ko fomba sesere fo famburi dumbia segu e sescom ngaji sebugo e pelengana yo machine ngaji jalise safareji e matla e ko nande mun en fanda mudon yo ben yirwinde golle dido ciudi dogotoro ben ngalbe dokal ngal ngoni chek mansour haydara e fondation lolido 221 to santo holtama wiide sukoro mbaji le lumo so wana mbi libidika yogaji kilo goto gonnodo temdere han yu temdere en noga e wi julabe yu batti tradji kebal sukoro ndono jamarnde kay wotike dido odo kabaro en timnana kabaru to kulukuro tondo holta wiide neddo goto nati jungo melno polisaabe sabi o sikitama warde ben gendi ko ben ana jamma altinere jabbi yonde noga didi lewru novembre ndenno e wi habitibe be ciagal duko hakune makko e gendi ko woni ko o fi of tiide bonde latide sababu ben e latati sababu makko to sesraf kulukuro ndenno wakati jun o kay o mo suudu sariya e wi be do yimbe dun timta kabaru jama hande fu ben fu to mba sadu fu be do radde kabaru do ben bembal ames jottamani point ordre ma dun viamu 37320 do sare yotra men magazine sido tamani yewta meden magazine hande ana fawi do ben hamilaku surba be ndonno sabinoro tialaji kewdi do be do yindo kambe kanko fatmata jay cisse kanyo kedalo men to kajulo mamoudou ousseini bari wonko hebanne kedan fostango ousmane nyali bou alcisse wankire jam
yewtere suka be mal
Mariam Sow dubi sappo e tati jogino de bamanno redu arande o yimbe pelino masanne do jibinano den do hebino tiidallaaji o mo jodi zegua bangi kerol leydi mali e kodwar
ni wejigi watim na
wakati ngaram mi fami rimane golle o su dogotoro zegua fuddi sabe tiidallaaji mata di na bamma seseref kajolo to kepmi rimude ni jan a yupi kasan mi e inna mi ngalano bawde san abba suka o do jaba e daral danne mo
hono Mariam Sow ni rewbe hewbe wobe woni hewbe tiidallaaji hono makko cercle kajolo on ko gynécologue CCRF on ko docteur Mamadou Dambele holitiwide
de plus en plus
ko hewi hen jonne fu mi ngondi yubaade ko be rewbe bamo be di law su docteur amen watto no be garta su docteur on fabe yewto mi andata do ci dalla bawdo fi lata sababu itude yonki mabbe no yawi
rapidement
docteur Mamadou Dambele holitiwide kutteji am golere du illa ana famdi ana kewi dun an way lata sababu fa be habu be rewbe yogabe yonkiji mu en keddo hen
LP vraiment
do wadi so gol mabbe ana boy saatu idum way waddude kutteje fa hiwi ana nyaw ciofi na do cancer suka debbo gaddo lende mudu arande fode dubi sapo e jetti ana way fewde signaw ngaji fu honan cancer tan ko nande mudu
sarabe yogabe kultivide ko sabbe bini dun e sukabe yogabe biraga fa gasa le galleji mubben
nidde banya ko
sukabe hidike inrabe mudu mu ana way latal sababu e jod mabbe wuditaade kulleji fa hiwi ko jeta ko fu sabbe bindi suka woni sukabe ana mbire galletu gaso dum bettike kambe jeyi andu do hono be ngata so anda eno ngata a heddike ya warta wadde ko jidda so bame redu abba ma wala fu ko wayi wede bamu wol redu law wana hunde de wiide won yim bel kebobe hen tiddalaji kewdi saato tawan deedi sukabe worbe be bamata di be hore wala bawdi sarabe mudu en sindi dunne ana tiidi
amma no gonga
kano andi be kabaru nedda ko wana ni jiri dun kede ko fuje tanjugura andi do kabaru nedda ko holiti wiide
hay bugol mabbe le galleji muddi wuri hewdi fay worbe du non wurdi
e wi be dunke ande jangingul bangal duol le galle na l'école an way wadde fa o tidal hebene jogal
yow tere suda be man fu wonno